Alishintshi izwi lakho
Oba we
Oba wena Nkosi
Namandla lishintshi izwi lakho
Alishintshi
I'm